imisaa qof ayaa hadda la nooshahay oo aad adigu ka mid tahay? Haddii hal qof yahay taawo nambar kow, haddii laba qof yihiin taawo nambar labo, hadday saddex ama afar yihiin taawo nambar saddex, hadday shan ama siddeed yihiin taawo nambar afar, hadday sagaal ama ka badan yihiin taawo nambar shan. Waxaan doonaynaa inaan fahanno fikradahaada ku saabsan sida cudurka COVID-19 uu faafo. Hadallada soo socda ee ku saabsan ka hortaga COVID-19 taawo nambar kow haddii bayaanku run yahay, oo taawo nambar laba haddii bayaanku been yahay, taawo nambar saddex haddaadan aqoon. Waxaad ka qaadi kartaa COVID-19 dhibcaha ka soo baxa afka qofka cudurka qaba marka uu qufacayo ama hindisaayo. Hadday run tahay taawo nambar kow, hadday been tahay taawo nambar labo, haddii aadan aqoonin taawo nambar saddex.